Crystal Short 7 Way Records. You've been warned.
Kubasis, kanu ya bazi nje kusukela kudala ngeke bakufik futhi ungaling banika ingalo bafuna nogalo ngeke basini vele bafile nasi nesipete ngabagciba ngaso vele kwi-rap ku-president uma ningibona ningibiza u-Obama ngifuna kwi-bed i-accident iphutha lakho uzosithola singcwaba sesifuna ukungena kube-permanent manje sesiphelile isikhathi sokudlala bakufuna ufile thumela inyoka bayiphulula umsila sicela uyogqoka uma uthumela umsizi umuntu uma mbona uyahluleka umsizi kahlanye kudala manje lo daba selidinga amadoda ngaze ngahamba salide ingoma bafana ngigosa mina kwi-rap ngiyophuma ngebhala on flip kodwa ngigqokile igama mashit kodwa ngifuni nokugama insizwe endala ezosifunela okuklama vele kangaze ngahluleka okuzama hluleka ngisho bengifisela ibhala mbona umandela nje ungibiza u-Obama suka wendoda manje sekufika sinokujula ngengono bangibiza empini nenduku embili bese mbukuvika ngesikhwili nobhoko mina uma ngingena kuyosangana inhlwele sinze ibhube sebangikhandela umhlehle izeziflow ngisayenzula umsele bangifuna inyama ediliva ngesithebe sokushisa isifuba ungakwazi nokuthula ulokhu uhambe uyicula ubuphuza ucekeke nami ngiyahamba angaze ngiyaphi kodwa kunendaba nje ngilandela usunyu ubhuti wamabhasi ngidle nebhashi bese induku zami engayithatha kumkhulu bafuna ngidaba nje ngibe sipsi funa ukungithola sengithanda ubadisi bese kudak uphethe isibani ayi emuva ubulandele zigi ngimini semqoko sathi iy'khali zami ngifuna ukuyonqoba hey yimpi manje kuphuma amaswashi kazi into ey'ningi ngathi ngiphume kuyohlola rephe ngathi vela kumina amaswiti on sonke sekuyoshintsha amaswishi gang sign like I'm part of the click ngiflame la sengibashisa ngomlilo fana omncane ufuna ukudubula uram cola ngoba akazile uthi uzala wathi u-ili mphuziseni ugama ayi awuvele kwi-rap ku-president uma ningibona ningibiza u-Obama ngifuna kwi-bed i-accident iphutha lakho uzosithola singcwaba sesifuna ukungena kube-permanent manje sesiphelile isikhathi sokudlala ngifuna ukhathi ungangizeli ngedrama sekuyisikhathi awungitsheleki mike ha I'm Zulu Snapper man. Are you, huh? I'm out.